DJShowstar.com.
Not all that glitters is gold. But DJ Miguel says, never give up on love.
Chikondi changa chiwela naine. Sinzaleka kuchetekela.
Coach.
Beso zize nilila lelo siza permanenti. Yeah, yeah. Niza uminda mutima wanga singa kange simenti. Yeah, yeah.
I really wanna go find love again. Love again. Yeah. No matter how I fall, I'll rise again. Yeah, yeah.
Chikondi ni kuchi fuchikila. Chikupia monga binzi limbikila. Chizazo na monga uchi.
Si juu 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 juu.
Niza kakonda futi. All over kudala neo vina baba. Ono mtima wanga neo bana puanya. So many times, so many times. I know. Niza kakonda futi. All over kudala neo vina baba. Ono mtima wanga neo bana puanya. So many times, so many times. I know.
I'm gonna love again. I'm gonna love again, all of ina baba. Kapena mwamuna wako anataba. Anakusia panjila unajama. Facebook yonse nati inatamba. Chalo jonse nati chingo dabwa. Si musiciani wamene tenzo kumwa. Nkani ya babidi siwa ngene lamo. Baka pwesana baza kuone lamo. Oke bantu naimwe nati mwachilamo. Pamulo mopeve nati fulu fulu. Mayezu kupaka bati na mungulu. Bena bama kamba ati wali tipwa. Uyu mugajana nati tako pwe. Mulu mendo nangwe tako pwe. Ushe chishi mchula bapo mpwe.
Niza kakonda futi. All over kudala neo vina baba. Ono mtima wanga neo bana puanya. So many times, so many times. I know. Niza kakonda futi. All over kudala neo vina baba. Ono mtima wanga neo bana puanya. So many times, so many times. I know.
Chikondi changa chipwela naine. Hey, hey, hey. Sinzaleka kuchetekela. Hey, hey, hey. Chikondi changa chipwela naine. Hey, hey, hey. Sinzaleka kuchetekela. Hey, hey,
Miza kakonda futi. All over kudala neo vina baba. Ono mtima wanga neo bana puanya. So many times, so many times. I know. Miza kakonda futi. All over kudala neo vina baba. Ono mtima wanga neo bana puanya. So many times, so many times. I know. Miza kakonda futi. All over kudala neo vina baba. Ono mtima wanga neo bana puanya. So many times, so many times. I know. Niza kakonda futi. All over kudala neo vina baba. Ono mtima wanga neo bana puanya. So many times, so many times. I know.
DJShowstar.com.